shirt on their bus and the baby.
This is amazing.
Mwaka umepinduka, mambo yamejipa, kodi nishalipa, wajanji mwage. Niko nimekazangu klabu, niko na wazuri ajabu, meze mechafuka ajabu, embureta simu, nimguse mwajabu. Tumetoka kwenye tundula sindano, mwaka jana robotu wage pambano. Wacha tulewe tunywe, vichwa panzo azime, umaka mwingine, tujisha tuwe ye.
Come here, dance, let's go. Dano.
Ewa na yumba, yumba nesa, mawazo ya nini? Ewa na yumba, yumba nesa, stresses za nini?
Acha tulewe, tulewe, yeah. Acha tulewe, tulewe, yeah.
Huku tunamwaga pombe, ule jikoni kuna ngombe, huku kapona mdonde, wala wanangu msikonde, yeah. Akwenye pochi ziko nyingi, niko na madoni kama mengi, wengine umri wa dingi, huku tunagonga chiazi, yeah. Uwaya anamwaga pombe, ipo na wopa gambe, huku kajala toto pambe, leo ngoma isambe. Bilise penga zima simu, mwenzi yosha banda wazimu, mashila wadu wako umu, kesho usijila umu kuwa makini. Tumetoka kwenye tundula sindano, mwaka jana robotu wage pambano. Wacha tulewe tunywe, vichwa panzo azime, umaka mwingine, tujisha tuwe ye.
Come here, dance, let's go. Dano.
Ewa na yumba, yumba nesa, mawazo ya nini? Ewa na yumba, yumba nesa, stresses za nini?
Acha tulewe, tulewe, yeah. Acha tulewe, tulewe, yeah. Acha tulewe, tulewe, yeah. Acha tulewe.
Walembo wote wako on fire, fire, fire. Maniga wote wako on fire, fire, fire. Wanga niko batani, sila ni nyumbani nisame. Wanga niko batani, sila ni nyumbani nisame.
Debe, debe. Debe.